yautara suka a malfu
so ba mi fa kan mon toba min bawa fi lelade sabi den diyan natande dande amen di fu sabi den diyan natale dande amen di fu ido yo metti sukabe nyongitibe wonbe nokko noddirte galbal falaje e bur sukabe teme doron gondube sara mudu en ton jogi be tit allahji maudi
so kammu tobbi ndiyam ananatale buguji amen min bawa fei lelade wakkati funde kammu tobbi nokku amen o hewan ndiyam feeɗo joina koyɗe ma a heɓata ana wadda nyawuji kewɗi hono keefi e durma min ngala fuɗɗo min pija ɗo enna feeɗo leltomi ɗo fu ndiyam miɗen kaaja bashŋaji e kaye tol yalla miɗen moƴƴintina buguji amen ɗi nokku ana tunni sanne nde kammu tobbi wala fuɗɗo min mbawi yaade femi mbawa yaade école no nokku o foti tunnude kamari tuundi ndi gilɗi e sinkulleji fuu ana ga en ɗum watta so miɗen ñawa wakkati fuu miɗen darde yimɓe jo anniyaji lobbi balliramin tol e bashiaji
ambe feko uka bashi ani tolu gila on fe
e gardan ɗo baña garaɗo suko goto mo duuɓi sappo holi tawede yami hoosi yaadude e muɗum sina moɗo goto tawa toon kañum softi ɗum oɗo sukon wonno lootidade toon e yeruɓe makko wakkande yameji ɗi jippotoli oɗon nokku si iwruɗe gardan nokku noddirteɗe kiita suud dogotorore wonde toon nden wonde wadde immadaraji no hani hokkir sukaɓe wonɓe toonɓe poɗɗe faɓe cakko rafile oɗo nokku ko woni fana muɗum faɓe paabo cuuɗi dogotorojo gonɗe ley laamu kiita e gardan nokku noddirteɗe karatu iɗum ley cercle yamfoyla sukaɓe nayon ɓe duuɓi nayyi kañe e duuɓi joyyi kañe suka jokolle goto mo duuɓi sappo e jeenayyi kañe tewuji muɗen yiita le oɗo nokku wakkande ndeɓe gonno darde faaɓe wakkande ndeɓe gonno darde ɗoɓe cora caggal ko kammu immi toon to siga sotoɓe kollitide fina tawaji ɗum latto sababu so sukaɓe hewɓe an gatte toon e dewle le majjum ɓe gaɗi toon kawrital ko nayiri bangal no haqqeji sukaɓe kani huncinirede hoore suudu ministre huminiru kabaru sukaɓe rewɓe kañe e galleji waɗi toon oɗo boto timmuɗo asawere ƴaɓɓinoon nde ɗo kadde ten dow yewtere meɗen yowinde dow sukaɓe nde yeji jeɗɗire waroore
yewtere sukaɓe man fu wonno